I made music straight to the wall. Sarah Kenny behind on the mic. Hey yo, another one. Hey. 11. Akarenengwa ejo jamu jamu. Akwawo kuroka juperiko. Asawa nenleka jolego. Kanyingili muroka juperiko. Akerutie fujo jotimu. Akerutu muroka juperiko. Kawati malaya jotimu. Kanyingili muroka juperiko. Mutoko dungo kane kwa dunangu lembe. Nikibe wajo kipe post pare be wang mibile. Irupa luru to dice wa kichiti dila. Ati mateki kubachi nkara weka ndabil. Rajumu resi yomungongo do traka. Agendo katapila agi imatena gipeya gitela gidonga gidula. Lega nangalego malaya donga weko. Kongono atingo mugengo wanga kilo. Amino afilo. Taki na doku pete wota kuipira. Epo manaka chomo nangu tukumopira. Redding dong, idong dong ni vira. Sarah Kenny fruit sport, they are so Levin Naja, Naja. Takare nenguwa eju jamu. Takwa wukuruka juperiko. Asawa nenleka julego. Kanyingili nguruka juperiko. Akirutie fuju jutimu. Akiruti nguruka juperiko. Kawati malaya jutimu.
Fruits boy, smash the music, yeah, banda. Waka madikongo, mwili ni udongo. Nafiki siku moja nijokuwa kwa udongo. Suku nasema uvongo kwake mwili ni udongo. Fanya choto wakati uko na nguvu. Fikiria utakuwa kwa jawafu. Jua dunia usikuwe bumbafu. Fanya choto wakati uko na nguvu. Uko na nguvu. Mwande ni punya pombe. Ike aja ukali inaweza kukula tonge. Najua siku moja nitakuwa kwa udongo. Niko na pombe ongeza sauti ya ufwa. Yaga FBK.
Takare nenguwa eju jamu. Takwa wukuroka juperiko. Asawa nenleka julego. Kanyingili nguruka juperiko. Akirutie fuju jutimu. Akirutu nguruka juperiko. Kawati malaya jutimu. Kanyingili nguruka juperiko. Yeah, OFT event. Imagine sound there so a brown one music. Okay like 17 team borderline wap one. Yes, management, as soon as the people that put that day. Pastor boy, Zarek and the fruits boy, that's all. Now one, 11 Niger.